waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali waxaa laga joogaa 25 sano markii guddi qaran loo saaray dadka aboriginalka ee ku dhinta xabsiyada baaritaankaas wixii ka soo baxay ayaa waddanka oo dhan iyo adduunkuba ay aada uga naxeen haddana barnaamijka four corners oo a b c da ka baxa ayaa soo daayay fideoyo laga naxay oo muujinaya dhallinyaro ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid oo xabsi ku jira oo la qaawinayo sunta dadka kaga ilmaysiisana lagu buufiyey iyadoo sidoo kale lagu hayay qol yar iyagoo keligood ah muddo asbuucyo ah dhacdadan ayaa ka dhacday xabsiga dhallinyarada lagu hayay ee don dale oo ku yaala northern territory 2014 iyo 2015. mid ka mid a fideoyada ayaa wiil 17 jira lagu xiray kursi isagoo labada lugood laysku xiray gacmahana kursiga labadiisa dhinac loogu xiray madaxiisa oo dhanna la daboolay qolna looga tegay muddo 2 saacadooda ra-iisul wasaare malcolm tumbal ayaa sheegay inuu ka qaracmay uuna ka walaacsan yahay in macluumaadka qaar laga qariyey hay-adaha dowladda
examine the extent to which there has been a culture of abuse and indeed whether there has been a culture of cover up because there have been
waxaan naga go'an inaan arintan gunteeda ogaano waxaan naga go'an inaan ogaano sida ay u baahsan tahay dhaqanka tacadiga ah iyo weliba inuu jiray dhaqan ah in la qariyo runta sababtoo ah baaritaan ayaa xabsigan hadda ka hor lagu sameeyey waxaa ka soo baxay four cornerkana laguma sheegin baaritaanadaas marka maxaa tacadiyadan waqti hore loo shaacin waayey wasiirka koowaad ee northern territory adam giles ayaa sheegay inuu aaminsan yahay inuu jiray dhaqan ah in runta la qariyo oo ka jira buu yidhi nidaamka xabsiyada caruurta ee gobolka northern territory wasiirkii xabsiyada northern territory john elfernag ayaa shaqadaasi laga qaaday kadib caro ballaaran oo ka dhalatay sida xun oo loola dhaqmay caruurta maxaabiista ah iyadoo xilkaasi uu hadda la wareegay mr adam giles oo isagu ah wasiirka koowaad ee northern territory mr giles ayaa sheegay inuu rajaynayo in guddiga qaran uu si dhaqso ah u howlgalo si habboonna loo dhaqangeliyo wixii ka soo baxa
evidence and witness statements should be able to commence in September, October, and as I said earlier, we'd like to see the final report come down early next year. Now,
bilow ahaan waxaa muuqda in cadeymaha iyo markhaatiyaasha hortaga iyo guddiga inay bilaabanayaan sebteembar ama oktoobar sidaan hore u sheegayna waxaan jeclaan lahaa in warbixinta u dambaysa ay soo baxdo bilowga sannadka soo socda waxaana doonaynaa inaanu warbixinta wixii ka soo baxa wax kaga qabanno oo aanu si deg dega isbeddel ugu samayno ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha barnaby joyce ayaa difaacay wasiirka arrimaha dadka dalka loogu yimid iyo wixii uu ka ogaa arrintan mr joyce ayaa sheegay in wasiirka iyo dad badan oo kale aysan waxba ka ogeyn arrintan
The issue of course that we have is that we didn't know about this so how are we going to find out who knew what
waxaan aad u hubaa in haddii mr scalian uu ogaan lahaa arrintan inuu wax ka qaban lahaa dabcan arrintan jirta ayaa ah in aanan ogeyn marka sidee u ogaanaynaa ciddaa wax ka ogeyd iyo waxay ogaayeen guddiga qaran ee lagu dhawaaqay ayaa baaraya taasi sababtoo ah dadku way ku qasban yihiin inay hortagaan guddiga markay hortagaanna waa la dhaarinayaa mucaaradka federaalka ayaa sheegay inay taageersan yihiin go-aanka dowladdu ay ugu dhawaaqday guddiga qaran laybarka ayaa sheegay inay hadda caddahay in tacadiyada loo geystay maxaabiista dhallinyarada ee xabsiga don dale inaysan ahayn wax hal mar dhacay oo keliya laybarka ayaa intaa ku daray in dhibaatada baahsan ay ku fidsan tahay nidaamka xabsiyada ee northern territory laybarka ayaa sheegay inay si buuxda ula shaqaynayaan dowladda si loo aasaaso guddi qaran sidaa ugu dhaqsaha badan mucaaradka ayaa ku baaqay in shuruudaha tixraaca guddiga inaan lagu ekayn oo keliya dhacdadii xabsiga don dale ee lagu daro dhibaatooyinka baahsan ee ka jira nidaamka xabsiyada caruurta ee northern territory oo dhan bat johnson oo ah senator ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid ayaa ugu hambalyeeyey tallaabada uu ra-iisul wasaare malcolm tumbal qaaday senator johnson ayaa ka mid a guddigii dusha kala socday guddigii qaran ee loo xilsaaray inay soo baaraan aboriginalka xabsiyada ku dhinta wuxuuna a b c da u sheegay in loo baahan yahay in wax la qabto hadda
that we've had to witness what the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody had highlighted many years ago.
Waa wax ceeb weyn inaanu u soo joognay wixii ka soo baxay guddiga qaran ee soo baarayay Aboriginalka xabsiga ku dhinta sannado badan ka hor. Xaqiiqdu waxay tahay in dhallinyaradan sidan loola dhaqmo inay muujinayso inaysan jirin fikradda ah waajib daryeel, taasoo ahayd buu yidhi arrintii ugu weyneyd ee lagu shaaciyey baaritaankii Aboriginalka xabsiyada ku dhinta. Ma cadda in wasiirka mas-uulka ka ah inuu si fiican u gutay waajibaadkiisa iyo kale. Senator Dodson ayaa sheegay inay caddahay in saraakiishii u sarreysay markii caruurta gaaska lagu buufinayay ay dayaceen mas-uuliyadooda. Madaxa guddiga xuquuqul bini'aadanka Gillian Triggs ayaa sidoo kale ammaantay go'aanka ra'iisul wasaaraha.
Well, I think it, it's the kind of leadership we need on an issue that's been going on for a very long time. We've reported many times on conditions generally. I've even spoken to the attorney in the Northern Territory about these and other issues.
Waxay ila tahay waa nooca hoggaamiyeynimo ee aanu ugu baahanahay arintan waqtiga dheer soo socotay. Marar badan ayaan si guud uga hadalnay arintan, waxaana la hadalnay xeer ilaaliyaha Northern Territory. Marka waxay ila tahay in ra'iisul wasaaruhu si degdeg ah ugu jawaabay guddi qaran, iyadoo dhici karta inay warbixin hordhici ka soo baxdo, waana waxa aan u baahanahay. Xabsiga caruurta Don Dale ayaa laga furay dibadda Darwin 1991. Isla waqtiyadaasna dowladda Northern Territory ayaa soo saartay sharci waalidka mas-uul uga dhigaya dambiyada ay caruurtoodu galaan. Sharcigaas ayaa sidoo kale u ogolaanaya dadku inay dacweeyaan waalidka caruurta oo ay magdhow weydiistaan waalidka haddii caruurtoodu si ula kaca waxyeelo ugu geysato hantida dadka. Waxaa kaloo lagu qasbay waalidka inay ka qayb qaataan qarashaadka ku baxa inta caruurtoodu ay xiran yihiin. Qareemo iyo dadka u dooda xuquuqul bini'aadanka ayaa ku baaqaya in xabsigan gebi ahaanba albaabada laysugu dhufto. Guddiga qaran ayay u badan tahay inuu hago qareen sare ama xaakim shaqada ka fariistay, wuxuuna guddigu awood u leeyahay dadka inay ku qasbaan inay hor yimaadaan iyo inay dukumentiyada ay rabaan helaan. Waxaana si isku dhaaf ah u maamulaya dowladda federaalka iyo tan dowladda Northern Territory. Shuruudaha tixraaca uu ku shaqeynayo ayaa maalmaha soo socda la soo bandhigi doonaa.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.